Zaid Latest Music.com.
Pro Boys International Rappers Laichi zo manizo swaga shata kaboom preza. Natabela nga fale pula iluma Nikutu ande monati mamalama Sulu fale kuli pula inelile Kuli kwa batani musali ushimbile Chuk 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 Iluma inele Nalutu wanga ande chwale luna Iluma inele Nalutu wanga ande chwale luna
Chwale kuli fonyo likomu
Iluma inele Sulu fale kuli pula inelile
Chuk chuk chuk
Iluma inele
Awe kemuna chua ye misalizo
Iluma inele
Awe kitabo chwale kulu na balimi
Iluma inele
Iba kitabo fali pula aise ula
Mr. Pumba Laichizo manizo swaga shata kaboom Pula inela mezi watela musima Kauke chwalefo monati mwa malama Niluna bali milwa kwa ula miuma Chwalefo kwa masimulu wakala kulima Ivanga tabu mwabulozi lwa uwaka Kuli wachoko cha musali mezi waka Kauke chwalefo lwa limanga mungaka Na munda lango so mpusi ni malaka Kwanu kuluna kwa bulozi salilanga Mezi atela so waombo kalitunga Alutapi kwa metolu changa ni malanga Kula isanela fila banana babina Baziva kuli chwale silimu sashenga Lupanganga maliso kwa mautu kemanga Lwatabelanga isi kisalu na sizo Kona mubona nifala pukima Natabelanga fale pula iluma Nikutu ande munati mwa malama Sulu fale kuli pula inelile Kuli kwa batani musali ushimbile
Chuk chuk chuk
Iluma inele
Nalutu wanga ande chwale luna
Iluma inele
Nalutu wanga ande chwale luna
Chwale kuli fonyo likomu
ya sisa Iluma inele Sulu fale kuli pula inelile
Chuk chuk chuk
Iluma inele
Awe kemuna chua ye misalizo
Iluma inele
Awe kitabo chwale kulu na balimi
Iluma inele
Iba kitabo fali pula aise ula
Vena ligi, vena shuti, vena ebe Jema kili ukiti so skiti Yangu chie Max, wani Vezo Malepanizi ke Alesi, wani Ema DJ Chazi famindende na kubona Vena Prince, vena ST Queen Aliyo, Axon Iuka Wali Lato, Sky J, famumbwa Wani tike na kubona famolambwa Yangu Laiji, Eo John B
Just get them a professor injected